Hey, mchawi akishasema amesema. Eh, akisema hata ira haya. Alikuja kwanza nikamwambia toa nguo. Akapaki na suari ndani. Nikamwambia paraza wache ujinga.
Nataka ushine moto.
Nataka kushina moto au kushina. Alafu kutoka hapo nikamwambia weka vitole mbili hivi kama punduki. Akaweka. Nikamwambia weka huko nyuma hiyo vitole.
Juu ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu.
Ni the weekend update nikiwa Mwafrika.
Rapture scientist.
Ian Thiong'o the legend himself.
Na kuona shindwa kwa nini Joe Israel mbili zina kazi imedhoofika. Ni vile leo Joe tujakuwa na sponsor Joe. So Israel zina kazi imedhoofika. Inabidi Joe ni baki nimesiambia Joe, Ian usililie githeri, githeri itapatikana. Yeah, you got it.
Githeri na Joe ni play new.
Yeah, alafu yeah, ndio hii. Hii ni kwa shipment. Ime mess na mental health era ya. Uko sawa nini?
Githeri na join na manche kitu play ni.
So the show ni Githeri leo.
Githeri. Welcome to Githeri Media.
Yeah, so you guys, I know you are your mental health is not feeling well.
Ah, kabisa you guys. Naumia. Kuna era ya majuu you guys producer. Imekuwa ikichoma picha you guys.
Yeah.
Ni to Puff Daddy.
P Diddy.
Na P Diddy. Yeah. You guys. Imekuwa ikichoma picha watu wanasema imekuwa ikihunt wanaume you guys. Unajua wanaume wakisikia Ryan hunt wanaume roho zinaanza kupiga.
Yeah. Ukijua hile ni protect your ass. Not utangi ni wa.
You guys. Sasa hata nikikutana na P Diddy kwa Ryan you guys nampatia heshima yake. Amemaliza kwanza mzee afadhali nijikojele. Unajua tukapatikana watu kutoka huko Ryan mbili.
Yeah. Yeah. Kuna video nilichekia Ryan mbili you guys. Zina katembe za.
Eh, ni check it out. Yeah. See what like in. Holy what?
Meet fast.
Yeah, no, what's wrong, man?
No, meet fast. Yeah. At first niko nafikiria maybe kuna kitu anafanya you know. Then niliona raya moja imeanza kuina. Eh, hapana.
Kwa nafikiri kuna kitu anafanya. Ukapata kuwa anafanyana.
Okay.
So, so you guys kwani PD na amekufanya nini?
Eh, PD sana je amefanya nini? Mama slang zimechange hiyo guy.
Yeah.
But I know homo squeeze. Ni no dede. Hapa Kenya lazima uweke no dede. Ama no nyoro. Just in case rae kuna nia ya kupea mandizi.
Nyoro ni ndizi.
Yeah, oh, okay. Yeah.
Nyoro ni ndizi. So, huko hivyo central.
Also saizi ni no homo.
No nyoro.
So mineza kamna, unajua kitu moja, rae zinafaa kujua. Mimi nimejua na hizi rae miaka. Miaka mingi sana tu. Nada sijai sikia dude kiwa lakio, I love you dude. Nakunaga hiyo. So saizi at least nisama, I love you dude.
You can shake on better good night.
Zee. You guys, I think good night ni more Diddy than I love you.
Than I love you.
Yeah.
Oh, good night. Like,
yeah. 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 Like, I love you, dude. Not Diddy. Skeyo. You guys have to hear the whole sentence. Yeah. I love you, dude. Not Diddy. You guys. Yeah. So, shida hii, try kumajini weni raya western. Haja wezi sema hii. Kuzini, I love you, dude. Not Titi. Titi ni muhimu. Yeah, lakini slang inachenjigi.
Inachenji. Sikuzi ni no dede.
Na hiyo ni tricky kwa kwenye jo. Tricky centro you guy.
Uko kwetu ni hivo. Rado kisalimia you guy. No dede. No dede. Mnani. Siri hata dede hapa.
No nyoro.
No nyoro.
Yeah, zile zako. Nataka kumekishwa raya ya kunyorosha. Yeah, kunyorosha.
Lakini pa huyo Puff Daddy acheze chini. Unajua, tulikuwa tumemheshimu you guy. For a long time nilikuwa nimempatia respect. Hata vile walikuwa na BIG you guy naona nikaa. Na urumia hiyo raya.
Sio time gonna hang waki hug na BIG ilikuwa no biggie.
No big.
No big.
But sasa hizi jo ikikuwa
ni biggie.
You guys try kuimagine hivyo. Like me John nimefika John New York jo. Pata na Puff Daddy ko like you two eko nini? Eko nini me bring it. Bring it in. Ko like bring it. What? Man, no John like
I did bring it in.
Yeah.
So you know go bring it in.
Bring it in. Bring it in. You can't even say you're a bad boy.
Yeah, oh shit. Especially a bad boy for life.
Yeah. tell us what you mean.
Tell us what you mean. But here, I think hii case ya Udem anaitwa Kasi iko inafaa kutufundisha a lot juu ya PDD. Juu sikia juu onti kile Kasi waga msupu.
Ani msupumba.
Hii anaju atakuwa inampatiaga madawa. Alafu ina ya maboyo juu akuja muondoe. Wewe unaweza share demo yako juu
raia zingine. You guy vile nimesota hivi siwezi kubali.
Yeah.
Na watu wako na dona juu vile wanakoga protective.
Ya demo yako juu. Yeye anajua demo umeingia wewe ni mdosi. Inafaa ku exclusive kutoka leo. Mtu unakatuki na yeye. Kutoka leo. Hakuna makenda mengine utaona. Unajua hivyo?
Yeah.
Okay. Sawa. I love
you. Yeye raia wa garada hata vile. Msi wa garada vile. Nani ana hug wifu yako na inaenda. Unajua kuna hug.
Yeah, yeah.
Kuna ile ya.
Kuna ile raineza hug.
Kuna ile like.
Uwana yu hug imekawia.
Yes.
Indu, eh. Kuna ile mkono moji kwa hapa. Kwa shoulder. Alafu ingini kwa hapa kwa wrist.
Yeah. Yuhu unajua na kwa disrespectful. Yuhu
kuna mkunja.
Yeah. Ni serious hivyo.
I guess.
He's kicking.
Yeah. See, that's not kicking.
No, na hira hene ito apasolo.
Yeah. Let's give you like, you haum hagu na mkunja.
Yeah, it's a hag.
No, it's not there. So hira hene kwe na share Kasi na raya zingine.
Ah, hiyo ni mbaya. Hiyo ni mbaya.
Yeah. So, of course, hiyo na kuonyesha juu ni raya jirani. Alafu sasa, the most interesting thing ni, kia kuna picha hii raya na McMill, jo, wamevua matching outfits. Kero jo saizi. Saizi, we try kuimagine. Ha? Mi saizi try kumajinjo kuna ile t-shirt yako ya Sean Combs. But you isn't even anymore.
Yeah.
Saizi jo umetokea na t-shirt yako ya Sean Combs, right? So like, "Hey, buda tuko tunajua hizo ndio zako." Jo, "Hey, kuna gani?" Bas sasa kitu fani.
Ndio Sean.
Yeah. But kitu moja fani ni like one of kwa perfume collection yangu, one of my best, naipendaga sana tu, ni Sean Combs, 3 a.m. But now the funny thing is, I don't want to be with Sean Combs at 3 a.m. Atu, yura ya, kuna hata after flani.
Ulibai niyo perfume yake?
Yeah.
Uli yoda kutoka maju ama bakenya?
Kutoka maju.
Yue kwa hivyo, labda ameiguza, you guy. Labda ameiguza.
So wataka ni kuachia.
Zizi. Atuitaki.
Zizi. Kuna hoto kwa mama.
You guys, skizen.
You guys, labda aliguza.
Wacha nitoe hata spectacle.
Yeah, tuambie.
Wacha nitoe spectacle. Tuambie kitu moja. You guys, come on, it's a few.
Yeah.
And it was 3 a.m. Nikaendelea kumfaa. You guys, as long as noje ingekuwa ni tricky, ingekuwa na vibe perfume kwa hiyo ni nini nusu? Kwa nini nusu kama? Jackie, ina nuka kama McMill. You guys, as long as
you can maybe
look at me clean.
Oh, maybe need a sweat.
Juira emetoaje perfume.
Mimi najua perfume. Iko nazo kibao.
Najua perfume ya kina Beyonce ndio utoa, na kina Rihanna.
So you go na kusema, msee iko na Ciroc kwa fridge anafaa kudu.
Maybe anasema 3 a.m. ile sweats. Yenye ali come together na mkumu.
You guy kwenda huko. Kwani jasho yao inanukia
at 3 a.m.
Hakuna kitu kai.
Lakini amejichomea. Huyu jamaa tumemheshimu. Miaka zote jua tumempatia respect. Sasa hii ni noma. Sasa hata ukiwa promoters dhani kama unaweza mpeleka mahali. Si mmemchomea hiyo design.
Eh, you can just say hivi hata niko sure raya moja kuna tension ni raya podcast. Unajua ni raya gani hiyo? Drink champs jo, norgiega jo. Juk story neza tokea jo. Yeah. Kuzi raya ati wage na chill tu. Koke, ume chill tu pahali, sindio? Kuje, rapture jo, rapture in New York, ume chill tu. Afu na juanga, yo Puff Daddy, that's my dude, man. Kio na shtukia jo, Puff ya mekupigia jo. Nisa, sita usiku. Kwa like, yo rapture, how you doing, man? Kwa like, niko poa. Yo, come up to my room, man. Kwa like, hey, who's there? It's just me. Wage inatoa hizo jo.
Oh, yeah.
Ya ina kudungia ina kuambia iko solo. Kwa like, uko na makene ni kudungia.
Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Inafanya chuna chatisha.
Yeah.
Ati mbonge jo.
Manze, ay, lakini achorea bana. Achorea. Sini budea mbaya, msejo.
You guys, I think. Kuzikuza
B.I.G. ya kiwana rap.
You guys, kwa unapenda la rasa, unapenda la rasa. Yeah. Nitaka kwambia tu raya, rasa sukasa yuga. See, kasko wrong ni mikasa sukasa inaonyesha.
My house, your house.
My house is your house. Sasa ni la rasa sukasa. My house is my house. Your house is my house. Ige, hii raya iko hivo. Pafudadi.
Juu na shindo, juu ni vile ni buda hivo. Neza pata huku kwa hauna jokunizi nywele za haga.
Yes.
Sijui kazi huu change colors na kuwa white juu zi ya iziona. Hii tu siku moja nitajaribu kuwe kakioni one.
Nani asha inyone za tusha?
Yeah, this disrespect. I don't think I can handle this. This is the day that I walk away. But, you guys kuangalia. Siku pay attention. Because I knew no one was visiting there.
You did in Ibuda.
Tumati ele nikoshua nae. Tukile kuna Virgin Islands. You know, Virgin Valley. You know, Virgin Valley.
Na Virgin Islands.
Yeah, you know, this is scary. Raiko, hatu wa nyanza mpendi Rift Valley. Yo, Rift Valley na Rhyna language. Itulia tu vile iko. It's not a tourist destination.
It's not a site.
Yeah, it's not a site. So, yeah. Pafi ya meharibu. Yora ya meharibu ni nicho. Alafu na jo kila siku kesi ya kama. Mm. Yeah, kusimi saizi kudanganya tu. Ingekuwa saizi kuna foto yangu hapa na koma, na? Kwa ni foto yangu na Puff Daddy. You guys saizi ngesha call university nini? Inaitwa nini? New York Department of Justice. I was there in 2009 and I remember Puff Daddy just
that over there.
Yeah. He said, "What is this?" I said, "My friend, are you Christian?" He's Christian. I'm not that. What do you want? $30 million. You got your for $30 million. Sijali, atakarasko. Ulitomo watako. Oko naona tomo na maskini. So, hey, kaya watu wafungua files.
So, hata ira yaika kuwa ti, just kwa bahati mbaya, you got ira yami kukunjabu. No.
Yeah, these are the friends I have.
Yeah.
Ike common, common hajakuwa na scandal.
Hajakuwa na hizo za ovyo.
Common hajakuwa na scandal.
Common anapanga kwa sana.
Lakini akiingia kwa scandal you guy na jifotoshop kwa hiyo picha.
Puffy ni nicho. But hiyo sana hiyo ndio story. Saizi kuna rapcha mimi vile ndira ya gitare. Ni salamu gani ashai kuja gitare? Wa maju.
Umekuja wengi yuga. Umekuja wengi yuga. Lakini wengi ni warege. So. Raya za rege si unajua ni chanda mbali.
Ama saizi tuseme. Kuna nyoku kuja
NGOs leto.
Azizi.
Ya, wacha tuulize saizi. Saizi the Vatican. Waamue waseme kutoka leo. Tunataka kulipa. Kuna vijana wengi wamedhulumiwa duniani. We have 30 billion euros to distribute to the victims. Wewe ni maskini wa parokia. Wewe usitokee tu na story fake you can. Upate a part of it. Uko like nilifika hapo. Ni maskini wa parokia.
You guys, I want to help
you. You guys,
mimi natoa. Kama ni tu, wacha wanichekelee.
Wacha wacheke.
Wewe mkuliwaaga, mimi niko hapo. Nilioneshwa mzigo wa dhambi.
Hapo hiyo time uturi nini? Siraz na sabo liondolo hizo ni tweet kwa witness. Sasa ndio anajua.
Naweza support. Naweza kusupport mbaya.
Hey, but PDD, yora ina, afu ina kuonishaga vile life will change. One minute ira yiku inapendwa. Yeah, unachikete ki hangout na Burna Boy, you guys. Yeah, saizi nojo tunangalia Burna Boy, tuko like, what happened?
What happened?
You met Puff Daddy, then you started playing at the Madison. Nini donga? Nini le?
Square Garden.
Yeah, Madison Square Garden. What happened?
Yeah.
Is your asshole square or out? Did he turn your asshole into his garden?
Did he mess your garden?
Yeah.
Alafu najopi wa Nigeria watakagi za ovyo. Ikakuwa nini Burna Boy yame kuna story kama hiyo inasemekana hata hiyo raya walikiss.
Yeah.
Hiyo guy wa Nigeria jo atakagi hizo ujinga.
Yeah.
Huko kwao kananukaga mbaya.
Ni Africa jo. Africa jo atakagi. Yeah. Watu atakagi hiyo story jo. Yeah, but hii raya jo kuna vile hasa hizo zinajifanya raya ziko na tension huko. Jikoshe onekana tu na hii raya. Kusika wewe try ku imagine jo hii picha yake na Meek Mill. Jo amevaa shati zinazofanana.
Hiyo naye Meek Mill azitoa. Yeah,
shati zinafanana. So utajitetea aje?
Haizi jitoa hapo. Haizi jitoa. You say nakani kama ile couple yenye ndio wako in love kabisa.
Yeah.
Unajua kama kule couple yenye ko in love.
Ndio ifike hiyo stage. Yeah. Yeah. Mnakuanga umepeana promises ngumu. Unajua hiyo ni mapenzi hiyo.
Yeah, hii ni mapenzi.
Inakuanga ni statement.
Kama kuna manzi ya shana imenifanyia hivyo nikakataa.
Okay.
Sasa niambia tuende tupime kitenge. Nikamwambia hapana, sijafika kwa kitenge bado. Eh. Nilingoa bana.
Yeah, ukasema mujitenge.
Kitenge.
Yanashindwa je.
Kitenge ni story.
Eh, hatujafika hapo. Wewe mama je kwambia mpime kitenge.
Matching outfits. Sikifani enough ajaitwa hizo za ovyo. Mpaka sasa hivi nafaa kuona
kwake ni muulize.
Mimi sina.
Oh, hauna.
Okay, yeah. Tell us again.
Mimi sina. Si hatuna hiyo click yenye. Yeah, mabishi wetu ati wanatuambia there's a theme for this season.
Yeah. Okay, but unajua hiyo with when all is said and done.
Tutoke na icon.
Yeah. Yeah, you're watching outfits.
Watching outfits. First time off kuja nini mtaa kwetu alikuwa ni icon, si ndio?
Yeah.
Because it was cold.
Yeah. Oh, pia wife alikuwa na icon.
No, yeah, both of you.
Oh, okay.
Kuna matching outfits.
Okay. Yeah, but sasa eh, so hii raha itajitateaje. So eh, but kaka kuna nini? Hiyo saa like yake na Burna Boy kama kwa matching outfit.
Ah,
yeah,
no. Hiyo ni serious.
This is a Burna Boy joke. Yeah. Au kusema la Puff Daddy jo ukipigiwa kitabu umepigwa na hiyo nini yake, ndio ndio revolt eh?
Mhm.
Eh, ungepigwa na revolt joke like yo, what's up, man? Revolt is expanding into Africa, man. You're thinking of Econ, man. Right now, they're like, what else are you thinking of? And you're like,
what?
Yeah. So, will Sean Combs be involved? Like, no. What about Meek Mill? You're like, kila mtu kwa
yana. Unazaku revolt, eh?
Yeah. Unazaku revolt tu mapema.
Sayi akuna kitu nataka na era. Hata siku wa jiko na perfume, you guy.
Kuna perfume
jana. Lazima niulize nikaenda kwa, lakini muba itu za kiraya anajua. Yes.
Ile part nilijua ni guilty. You got a story kwenda sana. Aliambiwa sijui kuna lawsuit.
Yeah, nilipode maraka.
Alimpe.
Breaking news ilikuwa ina trend na settlement.
Yeah.
Zote zilikuwa zinaenda na hivi.
Oh.
Ilikuwa settlement piki.
Kwa hivyo atakaki kujua. Ukitoa za ovyo anakulipa kwa akame.
Alipode 30 million haraka.
By 3 a.m.
Yeah, by 3 a.m. Yeah. But let me know sema juu. Divile tu sikupata na ira ya New York. Mi ningepata nayo. Sasa ingekuwa shot was. Because poverty is the real enemy. Is there a way? Is there a class action suit?
Yes.
I was there. He was meeting the Africans. Yes. Alafu na jali gani?
He said he want to rock my belt.
As if yani kuzile za it was there. Feed an African child program. You wanted to feed me with other things. That left me traumatized. Yeah. So cause how ukipata chance ya kumake shilingi haraka. Cause hizi kila mtu ana siwira ya. Yeah. Mimi saizi hata ingekuwa tu wewe try to imagine by accident uliendaga kitambo ukalala kwa keja nani ya Bill Cosby. Okay, kaka kuna lawsuit kwa like you know another tu ndio. Kwa nini yake watabanga?
Ile tokibongo unasinzia tu.
Yeah.
Like I'm still suffering life.
Kuskas korong. Kuna semi kuna tamka na ira.
Bill Cosby pia ilikuwa ni rais
ya. Yeah. Ilikuwa madem
cho. You guy cho.
Yeah, Bill Cosby jo dem alikuwa anakuja pale. Geu na amka jo na unashindwa nini imefanyika. But ilikuwa madem, ilikuwa strictly madem, hakuwa maboy.
Ilikuwa ni ira ya kuspike cho. Alikuwa Spike Lee.
Yeah.
Alikuwa Spike Lee with the drinks.
Ana Spike alikuwa anaondoa.
Yeah. Hapo watu wajua hiyo.
Hey, you guys kwa najua.
Lakini ndio alifanya ira ika dunda mpaka ilienda hata jail ika kwa release due I think old age na vitu kaitu. Ilienda gani? Maafisa kumekuwa na conspiracy theory ati ni vile ilikam kwenda studio by NBC. I don't know how true that is, but iliondoa ase. Iliondoa gatu sana. Yeah, but sasa hizi nasema joke huko states. Na wewe ni Mkenya na ushai cross path na hizi raya. Haribu jina tengeneza mfuko.
It's your time to shine.
Yeah, haribu jina tengeneza mfuko. Mimi hata ile raya nyingine kamlamika inaitwa Harvey Weinstein. I get kwa tume cross path na
yeye. Weinstein na ile raya nyingine inaitwa Kevin Spacey.
Yeah. People like how much is his estate worth? Okay. That's how much his estate is worth. He touched me. Because yeah, kuna hiyo quick kwa saizi razme kwa kitokea hiyo Puff Daddy. Kuna razile zinatokea na jeti rai na danganyana. Kwa kuna rai pake nitwa Lil Rod. Kwa Lil Rod. Yunika kitwa Lil Dick. Yeah.
Lil Rod.
Yeah, Lil Rod. Ilitokea ikasema.
Ama mekuzo tu neyo story.
Ilikuwa inasema hivo jo. Wacha tuitafute. Kuna nitwa Lil Rod. Yuko nasema jo ilipatua the P. Diddy higa. Eh, hey, I'm Lil Rod.
No joke, man. This story pia inaweza kuguza. Inaguza, inaweza kuguza poverty.
Yeah. Hapo hizi low social states jo. Zina kujaga inakuwa ni pesa nyingine safi kabisa. Yeah, yeah. So chuki Lil Rod court documents against P Diddy show nini has been sued in federal court by a producer on his most recent album, who accuses the sexual mogul, you guy, of sexually harassing him. Yeah. So, anasema, alafu ila ejo ili mbaya jo, yuko anasema, ni both Puff Daddy and his son. Yeah, ejo. Ili to, zi, anasema, sa Puff Daddy na mtoyo wake wali shoot pia raya fulani. Yeah, ila ejo najo pia wasewuse makani gangsta jo, anasema, kana gata ata Biggie jo, alikuwa anataka sijiku jitoa. Kaili kuzajota ya Biggie jo akasema
lazima vile Biggie alikuwa amejaa hivyo you guy lazima kama ajanza sasa hivyo msee
yeah so amekuwa hivyo so vile tumesema jo tukipatana huko nje ukisema I love you shit na make you amesema not dead
not dead no nyara
so should like yeah you love you shit like which shit
which shit
not dead okay tukitoka hapo of course another story that ilikuwa ina trend last week ni kulikuwa na story ya the Kakamega governor anaitwa Fernandez Barasa na inasemekana alikuwa na blackmail wa juu na mchawi na mganga. Mm-hmm. Huyu mganga anasema ndiye alimsaidia ku win the elections. So ile ya jo ilishia jo kwa mganga. Mganga jo akaitandika picha jo ile time inavua nguo. So nashindwa hii ni uchawi aina gani Mr. Ian? Hii ni uchawi aina gani?
Hii ni uchawi ya kucharazo.
Yeah.
You know that.
Yeah. Jo.
Cause nilichekia picha ni ile alinamakiwa koshi azuka. Because mwanaume kuambia aina uiname you can you're butt naked hakuna kitu kingine unafaa kusivi you can it's either kiboko ama kiboko
yeah
those two things
afuna Johnny Western you can this is how kuambia vua suruali not tete you can Well, <upon.
laughs> What did I say?
Yeah.
If he did that for say maybe not after re-election. So ile uchawi ilitumika last time si as strong as
yeah.
Yuko ingine ni kama alifungwa na kamba yuko. Mguu mmoja apati mwingine apati mkono pia. Yuko was suspended. And you work akasema I need to come back for more. Either he likes it because pia unajua inaweza kuwa ni yali yeye ndio ali insist ni aje kuna governor swanga wapi mbele yangu akaambia yeye ana number 5
what akavua kuvua
push me
yeye umecheki nini speaker amli notice kitu moja na akamchawi kuzi kuna ile time anapiga amepigwa kitoa nguo of course hatuwezi kuonyesha kiwa uchi tunajua ampiko kinini kitu naweza kuonyesha kamchawi jo kamchawi jo kalikuwa kanafanya na wajakoya jo mecheki
nimecheki jo
kama kamevaka wajakoya mpaka ndivyo white jo pale jo like
nimecheki
takinuka nitasema ni bangi yeah jo hey but inakuonyesha wase you believe anything like raya utendaje kwa mtu akwambia uvue nguo ndio ushinde election like wanafa kumbia kuvua nguo is not for elections, it's for
erections.
Yeah.
You got it wrong.
Yeah.
Uchawi mba.
Yeah. So, after inamanisha, if inamanisha jo ingekuwa ni kamchawi kamsaper ingekuwa ni shida. Nikuwa, if you want to win these erections, which erections? Yeah. So, Rapcho, ulichekiaje kamsejo, ulichekiaje Fernandez Barasa.
You guy niliona. Akitoa you guy. Unajua kutolea mwanaume survival you guy.
Yeah,
nakaanika nampatia order. Nimekuambia tremisha long. Paraza weka longi chini Uganda. Unajua mganga once ukishatoa anything can happen.
Yeah.
Because ametoa afanye nini? Hiyo ndio swali. Ametoa afanye nini?
Si ndio sawa ambaye the secret.
Azii you guy. Hiyo rai naweza kwambia. Sasa chukua kidole cha kumba. Ingiza kwa matako. Ingiza kidole cha kumba.
Pana. Mbona siweke mata? Kaingiza.
Alafu unamuta jejina ya opponent kama kidole. Kidole kwa haga. Tacha wapinzani wako.
Kabla malize hiyo list. Alikuwa nini na raya gani? Kuna ile alikuwa nayo versus Raya flani ya. Haiko Cleophas Malal?
Yeah.
And Cleophas.
Au sima bro?
Yeah.
Zii Cleophas.
Cleophas ndiye alikuwa na fight for hiyo nini eh?
Ah, jinakumbuka Cleophas alikuwa na I think alikuwa side za. Alikuwa side ya Mudavadi.
UDA. Yeah,
alikuwa side ya Mudavadi. Alikuwa ANC.
Yeah, kuzi nakumbuka hiyo jo. Kabla umalize hiyo list jo. Alafu unajua kukosagi Karaya flani kalekana run tu na akaezi shinda hiyo kitu. Yeah, ni Cleophas Malala concedes defeat in the Kakamega governor race. Na saizi Cleophas saizi enda kotini atoa hizo. Shindwa na uchawi.
They use dark forces.
Anaweza toa. Anaweza toa you guy. Unajua ile yenge anguka ingekuwa mchawi akusaidia. Yeah. Lakini vile alishinda yuko inaweza tumika kotini.
Yeah.
Bayana zina kotini. Ah, sisi tulienda kupikia Malala. Tukapata tumepika pande nyingine sababu ya uchawi. Raisi ndio kama mavota. Yeah. Mimi nilikuwa naangalia sura ya Paraza inanivutia na shindwa kwa nini.
No titi.
Eh, no titi. No. Eh, manzee hiyo ni serious mba. Alafu unajua huko western. Ni hizo ni zile area za Kenya zenye kituka uchawi. Kitajwa raia zinaogopa. Because raia zina believe kituka hizo.
Yeah,
so kuna watu wengi sana vile story litokea walibelieve huo mganga ako na nguvu.
Eh, hey, ni raia iko na nguvu jo. Yeah, alafu
na kayo race ilikuwa ni farasi wawili.
Yeah,
ilikuwa ni Malala.
But you're not serious. Alafu unajua sasa hizi kile tume notice ni like the new mchawi ni digital again. The new mchawi, I think tushaibongaga jo story. Vile mpaka sikuzi mchawi wako na like what's 5-year plan. Apart from 5-year plan una make sure mko na like social media whatever. So naitwa nini? Like yeah, kuna msana handle the page.
Accounts, yes.
So sasa hizi utapata jo. At least ira help go picha John. So now the next mchawi kutupa hali amekaa chini iko like.
I need all angles.
Sindio? Wanakuja na wanavua nguo. Yeah. Alafu in the world imejaa nini? Poverty. Yeah. So inakuwa pona pia wiki. Eh, alafu umekuja tu kuvua nguo yako ndiko teaser. Hasa labwa. Ndio, bado kwa pona hapo. Alafu mpaka kamchai kametokea like subscribe hit the notification button. Tell a friend. Hapo kana rudi hivi. Sasa hizi ni serious. Alafu kamera za squeeze you guy. Kamera za squeeze ni serious. Like Ryan is a capture.
Vile nini ilitokea? Unajua Ryan leo joizi. Basio leo joira ya governor wao juu. Ati huyu ni wetu. Possible at first vile ilitokea.
Ilikuwa na kana like, atuko tunaona. Pia mimi sikuwa naamini ni yeye.
Ilikuwa governor exposed.
Yeah, oh, okay.
Unaona? Raya mobs ina try kusema sijui nini. Eh, nilienda pale ilikuwa ni Telegram. Hapo nilijua, "Huu ni wetu."
Yeah, Raza. Huu
ni Raza.
Hiki atingia rami yake.
Yeah. Hiyo Raya.
Because that shows you like squeeze hata nini. Unajua kama ni kitambu. Ni maybe ingekuwa ni kapicha hezi sijui nini. Yeah.
Squeeze ni 3D. Hata huo mganga anaweza tumia hiyo picha kwa kuadvertise.
Yeah.
In case yani hata bambo ama kitu yote ifanyike.
Yeah.
You guy unaenda Kakamega. Unapata kapicha ka baraza na jina ya mganga hapo. Mganga aliyetoa Paraza suruali. Pika namba. Yeye rais go ah, nataka umeunda alitoa Paraza suruali. Aje niende kwa huyu. Sasa unajua waganga wengine watamuogopa kabisa. Atitumchai tutamuogopa kabisa.
So so kuna hiyo story. Alafu unajua saizi shida ni nini? Shida ni ile design ya Awa chawi wakishaanza kurekodi hivi sasa ninakwambia the next thing you gain is different angles. Alafu hira yako ina extort iko nataka 200 million.
Eh?
Jira ya 200 million unakaa chini kwa sababu okay nifanye hivi. Wacha tununue kamera inaitwa Red Komodo. Ndio kuna kamera inaitwa Red Komodo. Shoot again 6K. Inakupata clear. Okay. Tukiwa na Red Komodo hapa, you got. Raista kwa kituona siku like, "Eh, Ian Cho, hizo socks zako ni Buddha ama ni nani?" Jo, yeah. Like inapata ga detail hivyo, eh? Alafu najua Komodo, I think inamaanisha Red Dragon.
Yeah.
Yeah. So unajua ukienda pale kwa mchawi kuna kuoga na wangwana. So alafu jo wangwana onekanaki. Kumbe ira ya wangwana ni cameraman. Iko wangwana leteni Red Dragon. Ike wangwana huko pale.
Niko shiko poa na Lola itatu goni ya atumie.
Alafu jo raya zinatuona jo. Take imagine this situation. Sisi watatu jo. Tumeenda tuko like mnaitwa nini? Iko nini? Tumeamua hivi kid update watu waone. Watu waone kitu. Hawa ndio kitu fulani na kwa nini? Iko nini crew coat na uchawi? 3 million views. Raya gana za ovyo.
Na sasa tutajua wanyama wote wanakuwa kwa uchawi kazi yake. Uto tutoto hisi nini? Utajua. Because zinakuangana wera. Zinakuangana kazi.
Toto isn't it?
Mbona labda ni ya kulambaga hizo raya. Kutoa nguo. Video zitaanza kutokea. Huyu mganga amefungua. Video zitaanza kutokea. Utaziona tu.
Half things people do for nini? For wealth. Like wewe watu tu vitu za ajabu. Tapata pale jo hata vile mraya kama mimi. Mwafu jo unacheza sana nyoka. Niko zicho. Hiyo siku jo napata jo niko tunama nyoka. Kumaskini basi.
Tunekchama.
Yeah, zile za lakini usigazi za raucha ile kwa gati. As long as ujanyonji uko sawa. Steady it is a what in the path ada is going on here.
Nyoka pendi mse steady.
Ah, nyoka sisi unajua naona kompe. Inaona hiyo nyoka ingine na dai yake. Kwanza kakiwa kame doze. Alafu kaanze kusimama. Nyoka iko.
Eh, kwa hiyo hizo inoga kichwa zikiwa threatened, si ndio?
Eh.
Ready to attack. Alafu najua shida ni ikiuma deki. Because kaiko poisonous, you game lose deki.
Because
you have to kusuwa kwa lazimu stop the poison. Saa poison ya day kiuta stop aji. Hile kitu yote ni damu. Ni shida jay.
Kuna puff zina react wase kunyonji.
Puff
ada, puff daddy.
Yeah, oh shit. Guys, this dude. Didi was just chilling. Didi was just chilling. So, ira ya, unona ikiran 2027.
Are you guys sharing, you guys? This ini poster, you guys. Any poster, any declaration.
Lazima ran.
He's in it.
Afu ulchikile raya zilitoa za ovyo. Raya zilitoa zile za ovyo ati za nini. Ati ya siku tukienda kupiga kura. Tuko tunajipata tu tumeandika baraza kuendeni.
Barasa nyingi.
Achana na Fernandez. Oma jo raya za Manchester United saizi zinashindwa ni which Fernandez? Nisa shindwa zio kana ndaje.
Hii raya si ya kawaida mwanzi.
Afu hii raya. Kukile kitu lintolea. Mejina ati Fernandez Barasa ilitokea. Hii raya ilitolea zika za obvio. Ilibadilisha jina hake.
Oh, bea rasa.
Hige alijiexpose.
Hamejiexpose mbaa sana. Hamejiexpose kabisa.
Sasa, if ya ukitoa kwa mchawi siri yako, itoke, unambia nini wa familia?
Ah, unajua mchawi ni one of those guys. Anything atasema watu wataamini. Hapa Africa. Africa you guy mchawi akishasema amesema. Akisema hata iraya. Alikuja kwanza nikamwambia toa nguo. Akapaki na suari ndani. Nikamwambia paraza wache ujinga.
Nataka ushinde au utaki.
Unataka kushinda au utaki kushinda? Alafu kutoka hapo nikamwambia weka vitole mbili hivi kama punduki. Akaweka. Nikwambia weka huko nyuma hiyo vitole.
Lazima za if I can conquer this. Naje if I can conquer this I can conquer anything. Alafu ingia nakumbuka tu. Western province, yeah. Fort Kenya.
Yeah. Hey, ni Fort Kenya. Kwa nashikanisha. Anaambia
Anaambia
maliza weta. Haya maliza.
Yeah, yeah. Yeah, cause your time. Yeah, I think hata hira yenu kuna tuambia ati ukienda kwa mchawi na kitu kama hiyo unita kitu yote kidole. Sema hiyo yuko kwa samata anaambia uanze kucheza na kende.
Hey, you guy unajokisha toa. Naambia jezi ile kitu imempaki. Tunataka kufurute makende kwa kishani. You guy unavuruta unasikia pain naambia. Kama utaki kafa natoka. Kwa unarudi hapo tena.
Ike na kavuta. Hapo
msa. Ike na kavuta jo.
Yeah, Ian, the red Komodo.
Yeah, the red Komodo.
Capturing everything you got.
Yeah, but it's so sad. Yeah. I can't misimagine chenye sasa. Juwala wasibaga desperate. Nikia politics waga ni MCA.
Yeah.
Ike yo region hata nashtuka chenye wanafana.
Yeah, manze imiwachomea, but kwa mganga ni advantage. Kwa barasa ni disadvantage. Kwa mganga saye nezenda hata UG. Yeah. Anezavuka boda.
Yeah.
Anezavuka boda. Iyo ni sifa tosha.
Anasema, check my repertoire.
Yeah. Yeah. Unajua wachawi, waga lazima approve. Ni nini amedu?
Yeah. Yeah.
For example, alifanya mtu akakuliwa na nyuki, alifanya mtu akawin. Sasa iraya yake ni amchaangalia runinga ama amchaona runinga. Ah. Mimi naweza weka hata president you guys.
Yeah. Afu, I think disadvantage ya siku hizi ni hakuna siri. Unajua back in the days you guys 1990, unaenda kwa mchawi hakuna records. Guys saa hizi jo mchawi jo. Hadi hapa najua hata kana red Komodo you guys. Yuko na Samsung S24 AI. You guys AI. Saizi wanasema AI ya Samsung ilienda kuwekwa kwa TV itakuwa ikipata image si clear alafu inaisafisha jo. So jojo umeingia pale jo uko like iko nene yuga ya uko clear AI ya Samsung imekuosha you look clear
even your intentions.
Yeah. Ah, saizi unatoka hapo mchai ndio ameku expose ona si Samsung. But the room was too dark. I knew that you would have seen. But if it wasn't for the artificial intelligence. Yeah, so, niku serious hivyo jo. Alafu saizi na jo inabilizi raya zikuwe akina Instagram. Yeah, yuko namba na jo kamchawi jo Insta stories jo. Yeah, zinakuja. The last thing about like story kama hii as a dude is when you're nini zako zikileak zinaitangwa nini jo za nudes wako na worry how do I look unajua cause na kwa
yeah
you guys za leak joka deki kama kama shrink you guys
before I go down did I look well and down cause you being endowed
endowed
ni endowed
yes
yeah
blessed you guys
blessed
bila 112 again is atokea tumiaka hiyo tab suri we have to put the numbers we have to put the numbers
wakuna raya zime disrespect raya pia mcheki walikuwa nasema nini your community inakuanga known
for packing heat
for their stamina
wamechoma because unajua mpaka madem wa Kenya walikuwa hey, I want to lose your boyfriend. Say you guy rae nionyesha dunia mzima.
You guy kenda ijuagi lutabia you guy.
You guy say dunia mzima.
Ijuagi kabila you guy. Lakini sinani alirepresent yo. Mkubu kijo ile raya ingine jo. Ile raya kitui si ilirepresent. Naikumbuka jo.
Yeah.
Rabja watu njita raya.
Raya trade.
Raya ya kitui jo.
Jessica Rana.
Yeah. You guys, the answer is in the name.
Nimeshika you guys.
Yo raya ili.
Nimeshika Rana. Ayo uwe na yaliwakilisha. Uwe na yaliwakilisha. Mzigo wa dhambi ulikuwa umelalia paja you guys na usingizi mnono.
Yeah, usingizi mnono. But mimi vile nimesema, sasa hizi raya, the next thing ni ukikataa kulipa nini utajipata juu iko Pornhub you guys. Kuzia Pornhub raya ni za post tu video zako.
Pornhub haina ga sheria sina.
Yeah, Pornhub raya ni za that city.
Ni itaitangwa ni rushwa ama.
Hakumketa majuzi kuna raya fulani imeshikwa Masaiza Thika Road. Kuna wako kwa gym. Kuna ina record mademo.
Oh, yeah.
Ama demo anafaa kujitafuta Pornhub. Look for yourself. Kuzita kwa unapata hapo ujio kuna nini? Girls tripping in
under,
the gym.
It's me under the voyeur section.
Yeah.
Voyeur ni wale wasiwaga.
Wakuchungulia.
Yeah.
Hey, unajua mpaka hizo mtu wangu?
Yeah. It's a condition.
Yeah, kwa napenda kuchungulia you get. So utapata hapo like girls stripping in the gym.
Huo mse pia amechomea ma gym sana. Amechomea ma gym sana. Unajua madem ukuja na nguo za home.
Yeah.
Guy, madem kuja na nguo za home. Alafu wana change.
Yeah. Lakini rapture unajua ile yako ni rahisi kujua. Yeah. Rapture ni raya ya ghetto. Yeah. Gym ya ghetto inakuwa gaya mabati. Alafu kitu wagafani na mabati, hakosaki kale kashimo.
Kale kanel, kale toka.
Yeah. So kuna ile ray. So rapture unafakwa tuko. Hey! What has blocked the sun? What has blocked the sun? Ikae kuna hiyo. So ikae hiyo safe. Yeah. Don't worry. Well, you're having to get the exposing people in the gym.
Bana, gym you kae jo. Hey, gym ni more fire jo. Ni more fire. Alafu unajua gym ni raya za kuinua chuma jo. You guys ni za malizana.
Yeah. I think ilikuwa ile raya inaitwa classified. Kuna ile sio had a plan to work out but my plan didn't work out something like that.
Yeah.
You guy like me major had plans to work out you guy but my plan did not work out.
Okay.
Yeah, but sasa nini ikam twist story ya uchawi. I think hapa ndio raya zinafaa kutusikiza as iko nini so try kuchanua garaya jezi story like hakuna haja usiji expose unajidanganya kitu inaweza kusaidia uchawi ya kusaidia Fernandez alishinda juu alichagua the right side si ndio
yeah.
Basa hizi ama wachawi unajua itakuwa itabidi tu ni hivi kurekodi wa sage ukata come in come chawi guy na seti ma kamera za zijuani afu nafanya una do the most embarrassing shit
mbambi umeleta jogo
sawa
unajua watu wamekuwa kusumbua ni watu wa LGBTQ sasa ukiingiza jogo yako ndani ya hii jogo shida yako
Afu sahau pia ma politicians wakako na gun. So hii guy. Ile kitu wana expect kukoks, ile kitu wana kwa. But kitoka hapo jo, kulikuwa na history moja. But history nafikiria ni fake. But fulia motu, wacha tutubongeji yake. But mulisikia history ya kaka mega pastor Peter Wafula closes church after winning 100 million bets. Alafu opens two clubs. Afu raya katoa gani jo? Hata hawa jiombe sasa. Ilikuwa ilikuwa biashara. Tupatane vigui. Kira hiko like tupatane vigui.
Soma kama ulikuwa umeokoka like 2 days before. Unajua kuna wale wageni kwa kanisa. Wewe ndio unabaki umeumia. Because sio kwa hapo. Unajua mimi niliokoka siku mbaya sana. Niliokoka alafu mchungaji kesho yake akashinda painting.
Alichukua baraka yangu.
Sio kwa na painting you.
Kabidi but nikalia fake news but what to try to imagine like in real life. Ian when you are a choir.
Yeah.
You win 100 million. Ukishinda is sport pesa ya 350 million. Are you still going back to the choir?
Okay, that's preaching to the choir.
Wewe uko nje, you're out.
You guy, that's preaching to the choir. Unajua nasema ukipreach to the choir ni kama una waste someone, eh? You guy, I don't need to tell.
Yeah, unajua vileza shanga. Ngira hii kishinda. Kwa sababu kuja Ian Jose iko nene jo. So rai ameamua kutudonate ya komodo so asante. Alafu na Josita kwa kitu.
Yeah, 6k kanacheza.
Eh, utakufanya hiyo ka hobby. Sasa shida itakuwa. The young one unajua andiko kwa Biblia. Asilimia 10 ni ya kanisa. You get 35 F. Ina iko na stress. Kwa ya master pia na dai zake. Unaweza shanga.
Yeah, nishaifikiri hizo story. Like, chatu waga inaendea nini? Inaendea pocket yako.
Yeah.
Kwanza hizi vitu zanyo una get publicly.
The next day.
Kama ni Friday, the following Sunday.
Yeah.
Na kama ilikuwa ni Sunday, you guys wanna try to fix ka Wednesday hapo. Unajua?
Hapo tiki.
Yeah.
Ila ya, inaitwa nani jo? Ezekiel. Ezekiel ishaitokea kwa hizo jo. Alikuwa na preacher zile raya zake. Ziambia kwa letaki 10% kuna deni ya Yesu. Mpaka Raigu ina do dhafu jo. Mm-hmm. Like, hey, so salary yako ni ngapi? Ambia, okay, umekuwa ukipata 1,050. Alafu 5%, yani 10% ni yangu. Hiyo ni 5,000. Haujalipa miaka 3 iliyopita. Eh, na iko confident hapo tu. Waga zina kuitisha do yako na
unaenda, unit. Unaenda chat nini, una file returns.
Yeah, una file returns. 10%. Alafu unajua shida ni. Another
returning to that chat.
You see, is that, is it tax deductible?
Si
tax deductible.
Zi, you guy, ile siku mapasi watambu walipe ushuru.
Azi, nasema, awe mwenye wezi sema like, ni aje jo, mini rapcha, kuna vile, nili donate pesa kwa kanisa, so nirudishieni tax ile nikuwa nimelipa kwa. Je, inafaa, kuna kwa na vitu tax deductible, like ukidonate kwa charity, uneza reclaim, na jivo, you can reclaim some money. Yeah, whatever,
Sijota ni wapi, Ezekiel. Unajua, of course, kuna misconception, mob sana na machaches. We'll try to get any narrative kutoa do kwa mfuko and then wana make doctrine yao. So kuna mse pia nilisikia kisema hata hiyo tithe mnafaa kuenda nayo alafu mshe huko ndani. So sijui unajua
ifai kwa tia pasi.
Unajua sai wase wana get deeper into wanasoma hizi scriptures wanafanya nini. So kuna rai nilikuwa nimesema niliteremka nayo nini tukitoka mtaa kwa mati kumezusha mbaya. Kumezusha mbaya. Hata kwanza hii nini? Kwanza hii tithe mdafaa kwenda nayo mkule huko basi sijui. Sijui alikuwa na quote scripture gani.
Sasa unaona.
But all I know you guys squeeze someone zote. Zote 101%. Kasi do you got.
Yeah.
That involves you. Kutoa.
Yeah, waga squeeze wanatoa hizo za ovyo.
Squeeze baka hata kama una job. Unajua kitambo chachu ulikuwa unasikia wale ambao wana kazi njoni mbele tuwaombe mpate kazi. Sikizi hakuna hizo.
Hapo na jarabu chat tuwezi ku doubt cha maskini wa parokia. We can't, we take your word.
Hey, you guys take my word. Sikizi hakuna ati wale wana kazi wakuje mbele. Sikizi wale wana kazi mpatie wengine viti, tokeni nje. You guys mnatolewa nje.
Kanisa sikizi ujepe, haipendi maskini.
Haipendi maskini. Atu kujua umesota. Ati ile nini ya sadaka inapita and then unajifanyisha ati unajikita kitambo kama una ka kitu ulikuwa unaipatia nambe. You guy wanakuwa maana wewe.
Unaekea hapo.
Haisongi. You guy kwa kifua.
You guy.
Unajaribu kusema hivyo na
sipomui vizuri.
Na unajua kuna watu wamesimama na wametoa sadaka. Hii madhara watu pendi. Hata matatu wezi kaa chini kama hujatoa pesa.
Po yuge, rafja kwa unafikiria weni maskini wa parukia, yosiku ndi watanijua. Ndakua mimi kama maskini wa parukia. Mewana unitendea kihibrania.
Watu ucheza na 10%. Yuge ya mini shaifanya dhafu. Naangalia ni kisema. Inakuanga 10%.
Yeah, 10%.
Net ama gross.
Inafakua net. Sile kitu umeenda nae home.
Yeah.
But you guys jalishi 10% domo.
10% domo.
10% domo.
Sa you kifanya like hizo raya za sport person. 10%. 350 million you guys. That defy.
Yeah, itakuwa ngumu.
Itakuwa ngumu.
Mimi hapo nizambia tu pastor usijali. 10% utaipata. Jina yako ni nani? Ndio nafungua ka hosi yote jo na kaita jina ni kwambia kwenda huko. Kuna mimi nakuja 10%. 10% imetosha ku build hosi. Unajua hivyo? Like kuwasewa kuja hapo nini? Na itakuwa hizo ni legacy cause kuna hiyo kitu pia ile Musa maga like you need to give back to the community. The community not individuals. Fuck the pastor. You get. Utachukua 10% but your pastor. You get him unapata na SCMC. Kule eh umekuja. Umekuja hapo. Eh. Pisa mafuta. Eh tu ndio utaleta ya mafuta. Yeah. Rai naanza ku preach prosperity gospel. Yeah, a very cool nini hicho.
Squeeze you guy awafichi hata kidogo. Wanasema kama hauna pesa, tafuta kazi kwanza, usitafute Mungu.
Yeah.
Mungu
ndiye atanipeleka kwa pesa.
You guy unaambo kama hauna kazi. Tafuta Mungu. Atafuta pesa.
Yeah.
Alafu ukipata pesa, Mungu atakupata.
Amka. Pombe wa mke. Mtoe huko nje. Na umpeleke huko mahali kunanyesha asikie vizuri.
Unaenda kutafuta baraka zako huko nje.
Siku hizi imefika mahali mapasta mpaka wanajua wewe unatoa kadi ngapi, sababu unajua job yako, job ya Ian, job ya huyu, job ya huyu. Sababu kila kitu siku hizi ni bahasha. Everything siku hizi ni bahasha. Ukienda kuna bahasha za soo, unazijua? Kuna za soo. Kuna za Rwabe, kuna punch, kuna za tao, tao tano, tao kumi.
Kuna wapi?
Kanisa zote za kifahari.
Kuzikuzi kuna VIP clientele, afu raya za kawaida.
Sasa sadaka si kama tene. Kwanza raya, kwanza kuna raya moja inakamu. Inakamu kwanza na bahasha. So lazima uchukue ba. Lazima uchukue bahasha. Kuna raya nachukua ya punch, kuna raya nachukua ya tatao. And then sasa wanakamna nini ingine, bowl ingine ya kuweka hizo bahasha. Ni unakwambia you guy bahasha unambuwe chukua. Zinaanzia 100, wacha mchezo.
Lakini juzuru wa kanisa.
Usipochukua bahasha. Si wanaita raya security. Hapo kuna raya.
Uzuri wa kanisa ni si unaweza chukua alafu weke do. Si waangaliagi.
Waangaliagi.
Fanya kama ile anania polosa, jioneka tu namba. Ka namba ya pasta hapo.
Kama unaweka kanoti you guy. Na pasta umekula sana.
Raina wakimya katika mbaya. But sasa go back to aka ka pasta. Wewe mwenye ukishinda bet na wewe ni pasta. Because mi siwezi kuit pasta ringi ya.
Kwa nini?
Sasa kwa kuja ni kuombe ushinde bets. Leo tunaenda kuomba. Tuone kama tunaweza shinda kutoka kwa Betika. Kesho tunaomba kushinda kwa odds bets. Let's put bets in this.
Pasta odds.
Yeah, alafu. Hido. Sinambia watu lazima mtolee Mungu kitu. Hido henyu yuna itumia kubet mo. Chapa nama multibet azijuani. Hido nakutaka pasta kako addicted to gambling. Kako Jake, try kwa njika na preach. Time game inaendelea. Jeremiah! Chapter. Oh, they got me. What? Pastor Trivia. You got a jaibu. Like that Sunday sermon, ya jioni. Kama ni ni salto ya jioni ile time. Kuna kwenye game ya 8:30. Inza kwa ni serious sana. Tukaka preacher kako like, nah, we don't pray when the game is going on. We have to. Kwanza kuna ombea raya. Israel wagana za obvious sana. People will believe anything. But so, hii story mimi nifikiria ni fake news you guys. Ama nyinyi mnaona kuna ka pasta.
Azizi ni fake. Mapasta wanapenda do. Haizi funga chache.
Hata apata 100 million.
Haizi. Mapasta wengi si waga wanaandika na job. Sikuna mapasta wameandikwa job.
Alafu sasa sie mwenyewe anafaa ku donate 10% to the church. You guys went down.
Aezi donate. Aezi, hapo sheria zao change. Sheria zao change. Juu mpaka saa hii, mapasta wako na mshahara. Kuto wako hiyo 10%. Bata watuagi kwa mshahara yao.
Alafu ime kumbisha ile story, Joe. Mshahara isikia kwa story ya, kuna story ya happening states, ile raya mbili ziko hivi. Kwa vile nyi uendaga, home, pamoja. So rapture ni ya mnaishia, Joe. Alafu kukuwe na lottery tickets. So dude of nari naitwa rapture rapture nyenye nakwaga dude of nari. So kwa nani aje yani? Chukua hii shoe nje hapo nichukulie lottery ticket. Alafu hii anjo ishie bali. Chukue lottery alafu kampa the rapture. After the next day rapture the scientist wins $1 million. So Ian, does he deserve to give you anything?
Yeah.
Cuz it happened states.
It happened states.
Yeah, mse alikuwa na du kitu akapatia best yake lakini aje nichukulie tiko hapo ndani alafu kuja.
Cuz kama singefanya hivyo.
Rai kaenda ikachukua. Ila nyingine kama kapatia na tiko kuzo expect ikiraeni ndakushinda. Kapatia na tiko, tiko ikashinda. Yeah, ira eli ame ira
just pay for my obedience.
You guy hapo hivi hata mimi you guy tunagawana 50-50. Yeah, you guy mimi ndo tu mbele. Niseme mimi ndo niingia na bahati.
Bila Diane.
Nilisikia kujikuna. Kuna mtu alikuwa mbele anafaa kuchukua hiyo namba. Akaanza kujikuna nikaenda mbele ya. Mimi ndo nilikuwa na hiyo. Unajua ndio uko na hiyo bahati yuga.
Wewe
ndio uko na hiyo bahati. Because kuna kitu ile happen hapo. That's why uko hapo. Kuna raia nyingine ilikuwa mbele yako, kuna raia iko nyuma yako. Hiyo raia kupatia 50% you guys. Kama ni Africa yuga raia inakutwa.
Okay. So yeye anafaa kupatia 50%. But now roles are reversed. Wewe unapatia yeye 50%.
Are you guys mimi na hama Kenya? You guys naanza zile za obi. Betting is illegal. Betting is illegal. Hey, you guys una hama. Unaja musikia gana raya zinasema doya betting ukipata. Usitoa hata shilingi. Endo ubayi tu hata kama ni shamba hivi. Kuna raya mwabzio semaga hivi. Once ukishaanza kubayi njumu zimeishi ya hapo. Utazidopea zao. Hai wakaza obvio. Raya zinasema hata ngiriso. Sikuna raya fulani ilishindaga 75,000. You guys within 3 days ilikuwa inaini. Ilikuwa inaini jo. Ilianza tu hizo ujinga na bainjumu nini zikaisha hivyo zote.
Nisiata kuna raya nilikuwa nambua na ex. Sasa yeye ni ilikuwa ni doya wizi. Ilikuwa na water nini some plants hapo je maua masijui nini. Kwa hizo kifukuzwa wakikimbizwa wakatupa do. Pa. Raya ilifanya hata wedding ga. Tulikuwa ni 80k ile 80k ya early 90s. Raya ilifanya hadi wedding.
Nayo.
Yeah, akikutuma na akipatia tao. Usao kitu alikuwa anakutuma na tao nyingine ika.
Ika
akafanya wedding. Paka akakuwa na hata the groomsmen na nini. Akawa finance. Si unajua nyinyi huyu kichaguliwa wedding, wewe ndio unafaa kujifinance.
Finance. Oh.
Yeah. Yeah, you guys you never usikia itaka kupoint you out you guys.
Yeah.
Igali sota alikuwa nakimbiza hizi
rajo. Rudisha ka kitu.
Yeah. Yeah. Yuka kiyo leo kala yake. Wee nani?
Reza. Inakonisha ka vile. Yuka do uisha.
Do uisha.
Like hata ira inaitua Abisai. Kaa kujipanga. Yuka do inaisha.
Ule mwenye alishindaka 200 million.
Alishindaka 200
million. You guide. Alitafutua.
Yeah.
Nakumbuka huo raya mpaka familia. Kuna raya zilikuwa zina comment. Si ilikuwa ya SportPesa. SportPesa wakaeka na wakaeka picha hiyo raya na wakasema huyu ndiye ameshinda. Ilikuwa ni mega jackpot. Mega jackpot. You gay hata wale wanajua hiyo post inakuwa. Ukienda kwa comments. Huyu ni mtu wetu bana, huyu ni ndugu yangu alipotea, sije aliende you guy wa familia ilijitokeza. Kuna raya zilijitokeza za familia.
Yeah. So inamaanisha nini hicho? Unajua vile sasa watu wanatangua destiny helpers. So you guys have to hope destiny helper wa Rapture. Yeah, kina hizo spot pesa. Unajua kwa nini? Usikie Rapture chakua hapa ta eh. Buda unajua buda yako zi. Guys shinda hizo spot pesa. Kuna kabuda fulani kama tokea unaniona. Yeah, hata hiyo kutekasha watu ni mimi. Karai na toa ikina. Naulize umako hiyo siku ya itago nini ile. Siku limpatia miba. Cheka kwaza.
Adua managuonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili. Atigi lugha ya kimombo nyako. Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gorma.